ZambianWave.com.
Toms on the beat.
King Master Muvanga, Mr. One of Stars. Ayo, Cazboy. Lego.
Yaranjenje tunalivesa chakuru nalivesa nama vipoko vipifu kuvea niviko masirafa muviri vya palera kutapa neka kuwasha pamba vio kivi mawawa vihuwa huwa fira focus naze vivona kimona abe yona kivya muna nivizi vire kivya muna jira sikivuloe ndiwa eye mgo mchira tiza juva King Master Muvanga agapondo street tuneza na
Sana ngai ngeli njaze ula koko sina zeibona. Kumase kuna sana ngai ngeli njaze ula koko sina zeibona.
Wano Stars. Jom Sisa Chu Toxic, I see ya. Nambulu mina molichwani.